Ele va sono na lua le nel campaign, ma sala o le tala na silio na asa o le campaign ile nei va yaso. Ole oso fa inga ile o leo le malo tele po le Australian Federal Police. Ole ofisa ma le fale o le ainga o le suyo le Labour o Senator Stephen Conroy. Atoa ai ma le fale o le ainga o se tasi o tangata e fa inga alue ngai lo na ofisa i Melbourne. Na faiti o ina le ta itai o le Labour ma le tu o ngai Bill Shorten le palemia. Ilona tau mawhaia na nama ufi ufi le tūlanga sao o le NBN, le National Broadband Network, lea e mawai fisa o ta inga televavave ilunga o le upenga o fisa o ta inga po le internet. O le mafua anga le nei, o leo sa faia e leo leo le AFP, o ni mōni mau, ile ofisa ma le faleo Senator Stephen Conroy. O Malcolm Turnbull, le paale mia, na se e ile tofi minista le matanga aluenga o fisa o ta inga ilalo le fainga malo o Tony Abbott, lea na faavaina le company le NBN Co. Lea olo ongafa ma mata upu I le lolaina o le waia le leina o le National Broadband Network.
If the NBN Co had a story or a fact which the government thought would serve its political interests, you'd have a conga line of government ministers queuing up for the selfie. The government cannot pretend that it would not know about significant matters, investigating, calling in the police. What business in Australia, when it calls in the police for what it would be perceived to be a major matter, wouldn't notify its board?
Bill Shorten. Aina sa unua le palemia Malcolm Turnbull, ele aise faatununga na ia faiape na faiele na fainga malo ile AFP. Lato te faia aise osa fainga ole officer o Senator Conroy. Na faapitola na faitionga, ile sui ole Labour mō mata upu ile tūlafono po ole Shadow Attorney General, ya Mark Dreyfus, leana ia tā uai ole oso fainga o se fainga faapolitiki ile teimio fainga pālota o se tu uainga na matuate ena mālosi ele pānemia.
They are not normally what you would regard as consistent with somebody who's seeking to be the first law officer of the Crown. You're right, seeking to be the Attorney General. The fact of the matter is, the AFP acts independently of government. Mr. Dreyfus knows that.
Le pāle mia, Malcolm Turnbull. Aina sa unua le taitai o leo leo le malo tele, po le taitai o le AFP, Andrew Colvin, e matua le ai au noa masea a fia o le malo tele, po o ni whainga politiki I le oso whainga na whaia o le ofisa, ma le maoto Senator Conroy, o le whai unga na whaia tūto atasi lava, ele ofisa leo leo le malo tele, le Australian Federal Police.
The government first became aware of this investigation shortly after the commencement of the operational activity yesterday. Shortly after that, I also spoke to the opposition leader as a matter of courtesy to advise him that the AFP was conducting some operational activity. At the commencement of the operational activity, we also spoke to Senator Conroy. As you would understand, it related specifically to an office that he uses in Melbourne. So I want to be clear. We have acted independently here from government.
Le taitai o le vaenga o leo leo o le malo tele, po le ofisa o leo leo o le malo tele, le Australian Federal Police, Andrew Colvin.